Yeah. Rest in peace, Paul Loops.
Paul Loops. Paul Loops.
You feel kama Pablo Escobar hivi ndani ya Bogota, sio? Colombia.
Colombia.
Juu. Gustavo.
Gustavo.
Kama natokea Bogota ama El Salvador, ni Rabaka kwa sota na haso na sakado. Nite Gustavo, nipe kushkado, tunasakwa na mafaivo, survivor na suffer more. Underground king, mzee wa njia za panya, sioni slay queen, wako nipikia lasanya. Jali muda waiter, lete hizo bia na nyama, usikonde kusu malipo, nita clear manyana. Na terminate terms, terminator, kijichanganya terms, man a raper. No friends kwenye papers, na wake a fence, no neighbors. A ten small haters, speaking nonsense, you can't fade us. Do me a favor, jikate kivyako, kama JCVD wa gomsi, wape kichapo. Hali tete, nibora tu jipa kinambo, jichange kimango, nimewafanya msande kitambo. You tryna be true to yourself, kama we una utu basi prove through your wealth. No Vaseline boy, no diddy nigga, napasua tu miamba cause I'm digging deeper. Mama sita, sexy mama, kill yourself, serial you killer. Jeffrey Dama, El Chapombe, waulize wa Mexicana. Rockefeller with no flexi drama. Mtakopi na kupesti sana, mkirudi mtani mtanikuta na Blesky Rasta. Kama kubaniwa basi nisha face disaster, haina kulaumiwa kulaumiwa case ni after. Kumbe stress ni afya, kaka usiogope madeni, ja bless me hustler. Japo nyokote la teni, ninywe Pepsi, Fanta, ghetto njipoze na fenda like solitude. Kitu inafanya nkose wageni, kamna bwaga wageni na kama wanga wangeni. Hewani na chana anga izongwamba famba vaeni, anakujua nani wewe mwamba wa bonyoko. Wa supplier kama Pablo da Tamba ndani ya Bogota.
You got me crazy, you're my addiction. Keep to amazing, it feels like a fiction. Nakwaza daily, kwangu no restriction. So just don't play me, tapoteza vision. Bogota, Bogota,
yeah, yeah, yeah.
Sigwa kutoka Bogota.
What?
Bogota, Bogota,
yeah,
sigwa,
yeah,
kutoka Bogota.
Okay.
Bogota, Bogota,
yeah, yeah, yeah.
Kutoka Bogota.
Let's go.
Bogota, Bogota,
yeah, yeah, yeah.
Kutoka Bogota, Colombia.
Hello? Yeah, it's Pablo Escobar here speaking. Am I speaking to El Chapo? Yeah, mpatie simu El Mayo Ismail Zambada. Mwambie na mtuma hapo Gustavo anakuja kuchukua mzigo Bogota. Kitu fulani na addiction kama pesa hivi. Kama ngada hivi. Mashati ya shule ngano. Yo. See you in Bogota, man. Bogota, Bogota. Bogota, Bogota. Kosota. Bogota, Bogota. Mirabanta ikuta Kosota.